I got a story to tell. Mo. I got a story to tell. I got a story to tell. Story of peace, flani opanga, pretty as hell. Anaitwa Anna Michelle, mina muitaga L. Kinda wanika twiga, bongera figure as well. We been friends, miezka nane au tisa. Anakuja mjengoni kujichoma na neno chochote anachotaka na pika. Bongela mjanja mpaka nimegonga ni venye tu mwenyendo ametaka. Mamba sijawahi kumletea hizo pigwa metaka. Natoka naye tunarudi late. Inambidi asirudi kwao. Inambidi sleep in my house. Nigga looking at me like wow. Ana na do, mama na do, mzendo kibao. Ana na smamia show, ataka uwezo kulipia me now. Rest kibao, rest kibao. Mina jichanga na nae. Ilianza kama vile utani, leo na fumwa na nae. Nacho kini ona nae, dili tutuchonga badai. Niko na Anna, niko na Sherry na Guy. Shop, Paris, Beggy Lobeto Cavalli. Givenchy, Louis, Feng, Hatari. Nindega, Vigi na Gary. Tofauti anavyo badili. Versace, Mala Chanel, still fake, you can tell. Anna, Anna, do. 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 Ana anasema eti nazari sana mentali. Mana ananipenda sina mali wala sina gari. Ngori, mtoto kubadili mpaka dini kwa tayari. Hata kama ndugu jamaa marafiki watakuja sema nini ya gali. Anasema ananipenda mchizi vile niko royo. Sio mshenzi pia nina kauli nzuri tatu sio mboyoyo. Na akiludi na stress za kazi nampa moyo. Alafu ndo nampa ndizi anajua mi sio choyo. Wanana konda, wanana Honda, wanaona kani meuchinja. Kisa mama na vumba. Walio jaribu kumtaka inavonekana walidunda. Check watu wanavogeuka. Sio utani mama na uchanda. Reski bao, reski bao. Mina jichanga na nae. Ilianza kama vile utani. Na unauchumba ni nae. Niacho kini ona nae. Dili tutuchonga badai. Niko na Anna, niko na Sherry na Guy. Shop, Paris, Beggy Lobeto Cavalli. Givenchy, Louis, Feng, Hatari. Nindega, Vigi na Gary. Tofauti anavyo badili. Versace, Mala Chanel. Sio fake, you can tell. Anna, Anna, do. 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 Ooh, yeah. Paris, Beggy Lobeto Cavalli. Givenchy, Louis, Feng, Hatari. Nindega, Vigi na Gary. Tofauti anavyo badili. Versace, Mala Chanel. Sio fake, you can tell. Anna, Anna, no.